muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi muri kumwe. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Turi no kuri internet www.radioyacu.com ndetse no kuri Facebook VOA Radio Yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni umwanya wanyu rero koko muri isanga. U Rwanda by'umwihariko n'isi yose muri rusange turazirikana genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Kunga Abanyarwanda, kunga imitima ni kimwe mu bikorwa bikomeye bihanze Abanyarwanda ubwabo by'umwihariko. Karsa ni umwe mu miryango yabyitangiye. Karsa bisobanuye Christian Action for Reconciliation and Social Assistance. Nubwo iri zina ari mu Cyongereza, nyamara Karsa ni umuryango nyarwanda kandi w'Abanyarwanda. Mu Kinyarwanda bivuga umuryango wa Gikristu ugamije isanamitima, ubwiyunge n'iterambere rusange. Twatumiye rero umuyobozi wa Karsa, Mbonyingabo Christophe, abemerera isaha yose kugira ngo mwungurane ibitekerezo. Ntabatindiye. Christophe we.
Karame.
Urahura komeye. Ndagushimiye rwose uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya Amerika ngo mwiganirire. Rwose ndagushimiye pe. Ariko rero akabazo ka mbere tugitangira, uyu muryango wanyu ko nduzi ufite inshingano, wiha inshingano ikomeye. Iyo mugiye kureba umuryango w'abarokotse genocide yakorewe Abatutsi, mukajya kureba umuryango urimo umuntu wakoze genocide, abo bantu mushaka kubunga babyakira bate bwa mbere na mbere yo mukibabwira icyo kintu?
Murakoze cyane. Ni koko inshuro ya mbere iyo ugiye kureba umuntu warokotse genocide yakorewe Abatutsi, n'uwayigizemo uruhare wamuhemukiye, ukabasaba ko wifuza guhura nabo. Hari navuga ko harimo ibice bibiri bitewe n'aho abantu baba bageze muri urwo rugendo rwabo, kuko baba bararutangiye binyuze muri za ntambwe zose zabaye ari gacaca n'ibindi, cyangwa n'uko basanzwe baturanye hafi na hafi n'inshuro bahura. Harabuhura nabo rero bakabanza kwibaza no kubaza byinshi impamvu wongeye kubahuza, cyane cyane abakoze genocide bagafungwa bagafungurwa, banza kwibaza ati se ko noneho narangije igihano nkaza ngasohoka akitwara neza, ubu noneho kandi murashaka ngo bigendere? Haba harimo rero navuga ko haba harimo kwishishanya n'ubwoba, ariko nanone kubera ko hari izo gahunda nyine zimaze igihe, bazi ko ari gahunda ya Leta nyine y'ubwiyunge n'izo ntambwe banyuze muri gacaca, baritabira. Ntabwo tuba twabatumiye ari babiri gusa, tubatumira ngo baze mu kiganiro cyo dufite cy'amahugurwa. Rero baza harimo kwishishanya n'ubwoba, batazi ibyo batumiriwe ariko baraza.
Mu yandi magambo, imyaka 24 irashize ubwoba muracyabubona hagati y'abantu bari kuri izo mpande zombi?
Nibwira ko Thomas gutekereza ko ubwoba bwabushize nyuma y'imyaka 24 mu by'ukuri byari ukwigiza nkana, kuko ubwoba icyambere bukomotse ku bintu byinshi, ariko nyamukuru bikomoka ku rugendo umuntu agifite mu mutima we bitewe n'ibyo azi neza. Ufata uwarokotse jenoside, uwarokotse jenoside wamuhemukiye ari umuturanyi we, yari inshuti ye, bari barakuranye, barabanye, aramuhindukirana aramwicira abantu nawe ugashaka kumwica. Urumva uko ishusho asigaye amufite uko imeze. Hanyuma nk'umuntu mu mutima we akabonye arifuza ko uyu muntu nawe yagapfuye cyangwa yakaheze no muri gereza, ariko noneho kubera gahunda nziza ya leta uyu muntu arafungwa, aragarutse kwemeza no kwemera icyaha no gusembeza, aragarutse. Ariko n'uyu wagarutse ntabwo azi uko uyu nguyu azamwakira. Uyu munsi nakubwira ko rero ubwo buracyahari, hari n'abahura akaba adashobora kumugira icyo amutwara, ariko umwe agacira undi agaciriya cyangwa yamusuhuza akamurebera kure cyangwa yamubona aje mu kabari agasohoka. Rero ubwo burahari kandi ntekereza ko burumvikana, kuko burya ngo ntawutinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo na cyo.
Urugendo rero ruracyari rurerure, muracyafite akazi kenshi.
Kukunga kunga imitima ni urugendo rurerure, sanamitima ni urugendo rurerure utanapimwa n'imyaka, udapimwa burya kuko urimo ibintu byinshi. Mushobora kuba muri abantu babiri mugahura n'impanuka mu modoka imwe, umwe ikamukoraho kuruta undi kandi mwari kumwe. Niyo mpamvu rero urugendo rwo gufasha abantu gukira ibikomere byo mu mutima, urugendo rw'isanamitima ruracyari rurerure.
Mu by'ukuri ntabwo sinzi ukuntu nabivuga. Ubwo se noneho twavuga yuko abantu koko bifungura bakavugana bagakorana mbese bagasanga abandi koko nyuma y'igihe runaka, noneho bakagira gutya bakumva baracyeye ku mutima, akavuga ati okay, narakwiciye, noneho ndaje koko n'umutima wanjye wose, noneho twiyunge. Ukabona sinzi ukuntu nabyita, mbese nta mbereka
cyane rwose. Urumva iyo mvuga ngo haracyari urugendo ku isanamitima cyangwa gukira ibikomere, ahubwo navuga ko mu myaka mike ishize n'iyi turimo n'indi iri imbere, aricyo gihe cyiza cyo gukora kuri urwo rugendo mu by'ukuri rwo kugira ibikomere, kubera ko hari izindi ntambwe zibanziriza ibyo zamaze gukorwa mu Rwanda. Kubera ko ubu abahemutse, abahemukiwe bari kumwe, barabana, baciye mu butabera, amenya amakuru y'ingenzi y'ibanze ku babuza ababo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, abandi bagiye gutanga ayo bashoboye. Hari intambwe zamaze gufatika zihari zo kubakiraho. Uyu munsi rero iyo habonetse urubuga rwiza, abantu bakigishwa bagasobanukirwa ibyo navuga, basobanukirwa cyane cyane nkatwe muri Karasa ibyo dukora n'ibyo dukoresha. Harimo ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni uko abantu basobanukirwa kandi bakemera ibyabaye, tukabareba amaso nk'amateka yacu, tutabanje gushaka kubyitera ibindi bitandukanye. Kubera ko hari igihe usanga bakoze jenoside, ni koko leta yabigizemo uruhare, leta ya mbere Habyarimana, ariko nabo nk'abantu hari uruhare rwabo. Usanga kenshi rero nk'umuntu ashaka kubona abandi abisigaho, akavuga ko ari leta mbi, ari ubuyobozi bubi, agasa nawe adatahura uruhare rwe. Ariko intambwe ya mbere ni ukubafasha gutahura uruhare rwa buri muntu wakoze jenoside, akabanza akemera ko koko hari ikibi nawe nk'umuntu yakoze, kandi atariho gusa yohejwe, atari leta mbi, ariko nawe nk'umuntu yari afite ububasha bwo guhitamo. Hanyuma uwahemukiwe nawe akemera ko afite ikibazo, ntabanze gushaka kuvuga tumva nyine byarangiye nta kindi nabikoraho, none se ko abantu nyine ntabazura ntacyo nenda kubikoraho, nta kuri nyine ni ukubyemera tukabyakira tukabana nk'abanyarwanda. Oya, ntabwo ari ukubana kuko twabuze uko tugira, ahubwo banza wemere kuko ko ibyakubayeho byakugizeho ingaruka.
Yego,
icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ugucukumbura none ingaruka rero dufite
kuri twese,
aricyo dukunze kwita nk'ubumara mu nyigisho dutanga. Ni ukuvuga ngo wowe wahemutse, uyu munsi hari ingaruka nawe ufite kubera ko wahemutse. Icya mbere, ufite ipfunwe ufite ikimwaro n'ugutabigaragaza ariko kirahari mu mutima ufite nanone no kurwana n'igihemu unasize ku muryango wawe umaze imyaka 15 muri gereza uragarutse wari umugabo ufite ijambo mu bandi ubu ntacyo gifite kubera ko urarwara n'ingaruka z'ibyo wakoze ariko icya kabiri no guhanga no kureba mu maso ngo ubyemere ubyakire nk'uko biri ntibikoroheye uracyashakisha uburyo bwo kwihisha niyo mpamvu ugasanga hari abajya mu nzoga kubera ko urasanze umuryango urasenyutse imyaka 15 hari abagaruka bagasanga urugo rwarasenyutse burundu cyangwa umugore yabyaye undi mwana harimo ibintu byinshi cyane ingaruka zimukomoka akazireba rero ariko warokotse nawe warokotse jenoside nawe mu by'ukuri akeneye kureba ingaruka rero akavuga ati se nzahura muri ubu buzima bwo kubika imbere akagahinda uyu mubabaro iyi ntimba kurenzaho amaherezo yacu azaba ayahe ko biranyica njyewe imbere ni njye byica imbere birambuza gutekereza birambuza kureba ejo hazaza kubera ko tubyita ngo niko kuba wikorereye imitwaro wikoreye ikuremereye ikomotse ku byakubayeho intambwe ya gatatu niyo kujya ku mbabazi aha rero tuvuga ku cyo twita umutwaro wo kutababarira n'inyungu ziri mu kubabarira wa mutwaro wo kutababarira wikoreye kuko za ntimba kagahinda wa mubabaro kwa kubura kugira byizingitiranyije hamwe n'uwo guhemukiye uracyamugendana uracyamwikore hari n'abutazi hari n'abaguhemukiye bamwe urabaza ntihubaza kubera ko wenda urihishe abawe bamwe ntabwo ibyo byose nibyo wikoreye ariko n'uyu wahemutse akeneye kumva no gusobanukirwa inyungu ziri mu gusaba imbabazi neza atarubwira ngo ave muri gereza kuko hari abatagira imbabazi avuga ati nabonye ko hano harimo ufungurwa nanjye reka mbyandike mbyemere ariko mbure uko nasohoka ariko atarumva uburemere neza bw'ibyo yakoze ngo abusobanukirwe agerageze nubwo bidakunda bitanashoboka nk'uko biri ngo wishyire mu mwanya w'uwahemukiye yibaze ngo ari njye wahemukiwe ni gute nakwifuza ko nsabwa imbabazi izo ntambwe eshatu iyo zakoze zikagera ku musaruro abantu rwose imbere kivaho kubera ko babwizanya ukuri byaba ibyo kubana ari nko gusa no kucengana cyangwa ari ukurenzaho bikavaho ariko bakanumva n'inyungu barimo bavana muri izo ntambwe bagiye gutera maze gusobanura imbere kariro rwose ivaho abantu bakabana rwose bamaze ni nako bakubwira iyo basuye ukaganira ati ubu narakeye iryo jambo bakunze gukoresha ati ubu narakeye icya kabiri naruhutse ati ubu ndabohotse
radiyo ijwi ry'amerika
imyaka tumaze
yego
rwose rigera kuri uwo musaruro
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga Bwana Mbonyingabo Christophe ni umuyobozi wa Karsa umuryango wa Gikristu ugamije isanamitima ubwiyunge n'iterambere rusange iby'iterambere turaza kubigarukaho mu kanya reka tubanze duhe ijambo uyu musore w'imyaka 13 witwa Prince yatugondoje ati ndashaka kuvuga Prince we Prince uri hehe
Nitrani
None se uri mu rusaku wajya ku ruhande gato
reka nje ku ruhande gato
niyo
mwari
utiki
mwambire
ari kuvugira muri telefone neza Prince we vuga
ndabona mvugira neza nakubaza mwambire
yego urashaka kutangaza iki ku ijwi rya Amerika
Ndiye natangaza nuko nahumuriza buri muntu wese watishe ku icumu.
Yego.
Namubwira yuko mutazongera never again.
Yego.
Njye rwose navuga.
Ye Prince urakoze cyane.
Yego tuzakomeza tubakurikira turabakunda cyane.
Yego natwe turabakunda Prince we urakoze rwose komera.
Murakoze cyane.
Radio ijwi rya Amerika dufite kuri telefone kandi na Thierry aho ishakiye. Thierry.
Ego.
Wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas. Namahoro.
Ye namahoro. Ufite akabazo se cyangwa icyiyumviro?
Ego ni nagomba mbere kuciyumviro gatoyi ariko gusa ntitwari ko turabakurikira muga nacyo turaza kuvuga ku byo kwiyumvira twebwe ubwacu. Niko ino kiganiro nabonye ko gishimiki cyaje mu gihe dusanzwe tuzi ko u Rwanda ruko rwibuka igihe cya Jenoside baciyemo.
Wavugira muri telefone neza nawe?
Yego, nariko mvuga nti kino gihe ni mu gihe u Rwanda rusanzwe ruko ruribuka igihe kibi rwaciyemo cya Jenoside. Rero mwe biba bikenewe n'ibyo ko aba abantu baje kugarukira ku bantu bahabonye ibintu bibiri byagiye biraba bitigwa mu maso yabo cyangwa ibindi. Ntegitumye icyifuzo cya mbere, nagomba kubanza gushimira iryo shyirahamwe, ariko nagomba kubaza uwo muntu ariserukira. Biraborohera koko, sana sana abantu babonye ibintu nka biriya twumvise aho abantu bicwa bakerewe babona uku, biraborohera koko cyangwa ntaho babona rimwe na rimwe bibagirira ingaruka mbi mu gihe usanga hagiyemo imvo za politiki? Ntawo baraza kumbura aza bakurikirana kuvuga ati mwebwe muriko muratuvogera. Hanyuma nagomba mbaze uwo muntu nyine nagihe n'igihe wamenga kirekire hageze yuko ukuri kumbure kumenyekana ko n'intahe ikokera abakoze bijya byaha. Nagomba namubaze ikintu baterera cyanke bahora ba bafasha mu gihe imanza za Jenoside zigeze, ikintu bahora bafasha abo bantu bafasha mu bintu bijyanye n'ubutungane tuba ari iki? Hari ibyo bamaze gushikako? Nuko murakoze Tomasi.
Ye, urakoze cyane Thierry. Mbonye Ngabo we
Karame,
wabumvise rero Prince uriya musore na Thierry wamwumvise?
Nabumvise.
Yego.
Ya ngira ngo Prince nyine no kumushimira kuko ku myaka ye kuba mu by'ukuri yumva afite umutima n'umugambi wo kuba ngo ntibizongere, nidako bidakwiye kongera se no mu Rwanda gusabwa n'ahandi hose ku isi. Kandi koko yari kwiye no guhera kuri iyo myaka y'abantu bakiri bato bakabyumva bakabisobanukirwa, hanyuma kuko bakafata umugambi ngo ntibizongere, tukabyamagana atari mu magambo ahubwo kuko ari no kuvana amasomo muri ibi byose byabaye mu Rwanda n'ahandi bishobora kuba kugira ngo ayo masomo tuyibaze ngo kuko bye kuzongera. Rero namushimira cyane. Hanyuma kuri Thierry, niba namwumvise neza afite ibibazo nka bibiri cyangwa bitatu.
Yego.
Cyambere abaza niba mu by'ukuri byoroha bitworohera gufasha muri urugendo rw'isanamitima cyane cyane ku bantu babonye ibintu bikomeye. Ni koko ntabwo umuntu yavuga ko urugendo rw'isanamitima ari urugendo rworoshye, kubera ko nkunda guseta abantu babwira ngo niba gukira malariya ari ugufata iminsi irindwi cyangwa ikanarenga ari malariya, urugendo udashobora kubonesha amaso, urugendo utabona icyuma kirupima rw'imbere kumenya mu by'ukuri uko rukira biragorana cyane, kubera ko hazamo n'ibindi bintu bitandukanye. Ariko nanone mu myaka irenga icumi imaze muri uyu murimo, nuko nabonye ko birashoboka. Birashoboka, nabonye abantu b'ingeri zitandukanye bari hafi cyane, bumvaga bina ubwabo bumva bidashoboka gukiranya ko, ariko nabonye ko gukiranya ko kurashoboka gusa n'urugendo. Hanyuma icyo abazaga ngo se nta ngaruka mbi dushobora guhura nazo, wenda ntabwo namenye neza icyo ashaka kubaza, ko numvaga ari nk'ababaza ati se nta ngaruka mbi twahura nazo abanyepolitiki batubwiye ko turimo tubavangira, niba ariko nabyumvise. Ntabwo ntekereza ko gahunda y'ubwiyunge, gahunda y'isanamitima mu Rwanda ari aho itandukanye cyangwa ibangamira gahunda zindi za politiki, kubera ko n'igihugu gifite komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ni imwe muri gahunda za leta. Icyo dukora twemere nk'umuryango utari uwa leta ni uko twe tujya hasi hariya ku muntu wundi mu giturage, tugakora intambwe mu by'ukuri ntanibwira ko na leta ubwayo byayohera kuhagera, kubera ko yo ishyiraho inzego ku rwego rwa politiki, igashyiraho ibijyanye n'umutekano n'ibindi, ariko ibijyanye n'isaramiti mu bundi hanya ndashidikanya ko ari umurimo wa sosiyete sivile cyane cyane amabiri n'amatorero, kubera ko ariyo kuko afite uburyo n'inzira agera ku mutima bwafasha abantu kuko kugera kuri iyo sanamitima. Rero nta kibazo kubera ko ntawe tushobora kubangama cyangwa kugongana na gahunda cyangwa na politiki ihari mu Rwanda. Ikindi yabazaga ni ikijyanye n'imanza, ntabwo namenye neza icyo ashaka kuvuga, ariko icyo nakivugaho ni uko twagiye tubona aho muri iki gihe wenda abantu bamwe muri za manza za gacaca ari abantu bagomba kwishyura imitungo kandi batayifite, badafite ubushobozi bwo kwishyura kuko barahari, ariko nanone
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umenya telefone y'umutumirwa Christophe Mbonyingabo icitse Innocenti agiye kongera kugerageza kumushaka hagati aho ngaho mbibutse inshuti z'ijwi rya Amerika ko turimo tuganira ku bwiyunge bw'abanyarwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 Christophe Mbonyingabo ayobora umuryango CARSA ni ukuvuga Christian Action for Reconciliation and Social Assistance mu Kinyarwanda ni umuryango wa Gikristu ugamije isanamitima ubwiyunge n'iterambere rusange kugeza ubu ngubu rero tumaze turacyavugana ko kubirebana n'isanamutima isanamitima n'ubwiyunge igice cy'iterambere turaza kukigeraho ndetse turaza no kugera ahantu iyi CARSA ikorana n'abantu bakiri batoya mwumvise ku kiganiro cyacu cyabimburiwe n'umusore w'imyaka 13 Prince ati mpumurije abarokotse genocide umutumirwa rero telefone ye irongera dukundiye Christophe we telefone yari turogoye
ntazanze kujya rege
bibaho nuko yego wari urimo rero utubwira ukuntu bigoye ku bantu bamwe na bamwe bagomba kwishyura kubera inkiko gacaca zabibategetse zimaze kubabonamo uruhare muri genocide zibategeka kwishyura imitungo y'abahohotewe yabiciwe
yego navugaga nyine kuri ikibazo cya tere cyabwaga ku bijyanye n'icyo dukora wenda ku butabire cyangwa ku manza za genocide nuko rero iyo aba bantu bamaze kuza muri gahunda yacu twagiye tubonaho uwarokotse genocide nyuma yo gutera iyi intambwe akumva atangira urugendo rwo gukira akumva atangiye kubohoka twagiye tubonaho rwose abwira uwamuhemukiye ati kuvunda kubabariye siho hari ibyo wakoze gusa ahubwo nawe wa mwenda wakanyishyuye ndawe kubabariye kubera ko amaze kubona ko nubwo yakomeza guhatira kwimuka mwisha mu gihugu nta bwisha afite kandi ahubwo bikomeza kuzana no gukuza za nzangano hagati yabo none agahitamo kumubabarira icyo nagiye mbona navuga ko wenda kuri ikibazo cya Thierry nagiye mbona bigera kuri iyo ntambwe yuko iki cyari ikibazo cyari kiri hagati y'abantu bombi kubera iyi ntambwe warokoze Jenoside mbe nabyo kubihara ahubwo ati nakubabariye abantu ntabwo ibintu ari byo nananirwa nabyo nakubabariye kubabariye reka tuzajye ku kagari hanyuma nkwandikire umwenda uburangiye icyo nicyo navuga rero byagiye bikora kuri iki gice cy'ubutabera
aho ngaho Mbonyingabo aho ngaho kujya ku kagari nkwandikire ni irangiza rubanza
yego
kuko uwo muntu aba yarakatiwe n'ubutabera gacaca n'ubutabera noneho ntabwo bo hagati yabo bagira gutya gusa ngo ndakubabariye ngo birangiriye aho ngaho bagomba kujya ku nzengo zishinzwe irangiza rubanza
cyane rwose nicyo nari mvuze nyine ko bajya kugari kugira ngo abikore imbere y'urwo rwego rushinzwe irangiza rubanza bamenye ko nta rubanza bafitanye hagati yabo
ndagushimiye cyane muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda isanamitima mu Rwanda ubwiyunge iterambere rusange umutumirwa ni Christophe Mbonyingabo ayobora umuryango CARSA umuryango wa Gikristu ugamije irisanamitima nyine ubwiyunge n'iterambere rusange kuri telefone turi kumwe na Louis Michel Michel we
komera
amakuru yawe
mukomere Tom Kamirindi
yego ufite akabazo se cyangwa igitekerezo
fitu tubanza tubiri
yego
ndagira ngo ariko bazisubiri usuhurize uwo mutumirwa uraho wa mutumirwa we
muraho neza Rui
komera
dukomera
akabazo kanjye ka mbere
yego
akabazo kanjye ka mbere nubesa mufite akazi gakomeye cyane kunga umuntu wagiri wiciwe n'uwamwiciye birakomeye ariko ntibikomeye ariko birakomeye iyo bose babishaka ntabwo biba bikomeye ariko noneho mwega muramanuka izi niba mudakorera mu mujyi atari yose yeze yanyu iri mukaza mu giturage hano hasi kuko niba abo bantu bari mbega muvana hehe wayatu depurasoma sinansoma muyikura hehe aho ntibibagora ako ni akabazo ka mbere akabazo ka kabiri ariko hari ikintu cyamubaze muri iki cyumweru gishize ubwo twe tugiye gutangira icyunamo ari umuntu wariraye yabicikirije ngo bijyane ubwo yongera kugira gute gushaka gufata umuntu ngo ngiye gutema niba uri mu Rwanda gira ngo waramwumvise wa mukirwe kose akabonye cyangwa kukwibariza bari abantu murabazi ndega ba murabateganyiriza iki murabateganyiriza iki kuko ko ndetse kugeza ubu ngubu ari wowe bashaka kugira gute kubangama murabateganyiriza iki wamutumire ndagushimiye cyane urakoze
ye uri Michel nawe urakoze
yego yego washuti
yego mbonye ngabo we mubwire rero yego
yego icyambere abanze ni kijyanye naho tuvana ubushobozi bw'ibyo dukora kuko burakenewe kandi koko mpereye kubyo yavugaga ni umurimo ukomeye ariko ni umurimo ushoboka kandi ni umurimo mwiza njyewe ndawukunda imyaka mumazemo ni umurimo nkunda cyane kuko utuma ubona ikindi gice cy'umuntu imbaraga zindi umuntu afite zirimo igice cy'ibyiza kandi koko turamutse tubivomere ryagira ku byiza ariko bikenera koko ubushobozi kugeza ubu rero nk'umuryango utari uwa leta umuryango utaharanira inyungu ubushobozi tubavana mu bantu batandukanye twakwita abaterankunga inshuti muri imyaka tumaze bagiye babona ibyo dukora bakabikunda bakabona umusaruro wabyo bakifuza ko hari icyo bafasha mu bijyanye n'amafaranga n'ubushobozi cyangwa nyine n'abandi baterankunga nubwo bataraba benshi cyane nk'uko ibikenewe bihari ntekereza ko impamvu rimwe na rimwe hari igihe abantu bamwe bafite amafaranga gukora abantu bafite amafaranga banayatanga ku bintu nk'ibi ariko iyo wumvise umuryango w'ikristo hari igihe bategereza ko ari idini cyangwa bakibwira ko mugiye kubwiriza abantu bakumva batashyemo amafaranga yabo abandi nanone bakavuga bati mu by'ukuri mu Rwanda ubwiyunge twabugezeho ku gipimo kiri hejuru cyane ntabwo ariho ari priorite muri iki gihe hari ahandi hakenewe bigatuma ubwo bushobozi butaboneka nk'uko tubyifuza cyangwa bukenewe mu bikorwa ariko tubona Imana idufasha kugenda buboneka bw'ibyo dukora bitoya ariko bitanga umusaruro.
Mbonye ngabo buhagarariye aho ngaho kuri ako kantu tubanze nanone tuhunguraneho inama ku rubuga rwanyu rwa internet hariho ahantu handitseho donate ni ukuvuga ubishatse duhe impano.
Yego
mu Rwanda birashoboka kubikorera ku rubuga rwanyu rwa internet cyangwa se n'abanyamahanga gusaba bishobora gutanga amafaranga kuri internet
no mu Rwanda birashoboka muri iki gihe kubera uburyo bwa banki zazanye gukoresha ari amakadi ya Visa card birashoboka kumunashobora gutanga aho yaba ari kose ntabwo ari mu mahanga gusa no mu Rwanda birashoboka.
Noneho rero uravuze ngo bisigaye bishoboka no mu Rwanda ngaho bwira abantu uko babigenza.
Yego uko umuntu ashobora kubigenza ashaka gutanga amafaranga muri karita aza gufasha muri umurimo w'isanamitima dufite urubuga website ni y3 karsa ministry ni ijambo rimwe .org karsa ivuga cana a na ra na sa na a hanyuma ministry bifatanye .org aho rero uhagiye ukinjiraho rwose ubona aho nyine handitse donate wakanze iguha uburyo bworoshye ushobora gutanga amafaranga hanyuma ibyo akora ayo watanga ibinini ni ukujya muri aya mahugurwa amara iminsi 7 twita isanamitima n'ubwiyunge afasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'abagizemo uruhare ahandi ni mu rubyiruko wenda mu kwinjira cy'urubyiruko tuza kugira umwanya n'utwemerera nabyo dukora mu rubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside aho nibyo bice binini ahandi mu iterambere nibyo dukora bigambire kubera ko kimwe mu ngaruka zo gukomereka cyangwa z'umutima ukomeretse ni ukutagira ibyiringiro by'ejo hazaza ariko umuntu yatangiye gukira agarura umutima wo guteza ko none ubuzima bufite agaciro agatekereza gukora aho rero dushishikariza abo bantu ko bagira ibyo bakora hano tugiramo na gahunda twita inka y'ubwiyunge wenda nayo twaza kubona umwanya wo kuza kubiganiraho nayo ifasha muri icyo gice
nyine mbere yuko duha ijambo uwandinze reka nyine duhite tuvuga uko mukorana n'abakiri batoya kuko iki kiganiro cyatangiwe n'umusore ahubwo byadufashije cyane mukorana mute n'abantu bakiri batoya.
Uburyo dukora n'abantu bakiri batoya ni uko dukorera mu mashuri yisumbuye cyangwa segonderi.
Yego
aya mashuri dukoreramo ari na mashuri n'ubundi ari mu mirenge yaho dukorera dukora n'aba babyeyi bakubaba. Impamvu nuko twifuza ko abana baza kubona ababyeyi babari muri urugendo rw'ubwiyunge cyane cyane muri gahunda twita yitwa inka y'ubwiyunge. Aha inka y'ubwiyunge naho aba bantu bamaze guca muri ya minsi irindwi y'amahugurwa basuye wa mu tugari bagatangira amatsinda twita amatsinda y'ubwiyunge, noneho twabonye uburyo bushobozi tubagurira inka bakaba bayisangiye mu mirwa ngo warokotse jenoside n'uwamuhemukiye ufite icyo yamuhemukiye mu gihe cya jenoside, bagafatanya ya nka ari yabo bombi bagafatanya kuyiragira yabyara bagasangira amata inyana cyangwa ikimasa cyavutse cyamara gucuka uwarokotse jenoside akayiha uwamuhemukiye. Ibi rero iyo bibaye mu midugudu no mu tugari biba bibonekera abantu bose, ariko n'imiryango yabo yamaze kujyamo kubera ko gufatanya kwahirira inka abafite abagabo cyangwa abagore barabafasha n'abana babibafite abatafite babatangiye kubibona. Rero nawe twahereye dutangira gukora n'urubyiruko rwo mu mashuri. Urubyiruko rwo mu mashuri rero tugira ibikorwa nabwo biri mu byiciro bitatu. Icya mbere tubafasha gusobanukirwa aya mateka y'Abanyarwanda arimo na jenoside yakorewe Abatutsi, tubajyana gusura urwibutso rwa jenoside kugira ngo bashobore kuhigira ayo mateka banamenya banabona ibyabaye. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubwa kabiri tubagira amahugurwa nabo tubategurira yabo abafasha uretse kureba ayo mateka ariko no gutekereza bo nk'abavutse inyuma ya jenoside uruhare rwabo bakeneye kugira ngo bashobore bakomeze kubakira kuri ubu bwiyunge n'amahoro dufite mu Rwanda. Tuzashobora ku mahoro arambye. Icya gatatu iyo dukoresha tunyuza mu mikino muri iki gihe mu myaka ibiri ishize n'uyu tugira icyo twita umupira w'amaguru ugamije amahoro, aho dukora amarushanwa y'amashuri amashuri agakina ikipe abahungu n'abakobwa bari kumwe ariko nta n'umusifuzi bafite.
None se ubwo bagatsinda no gute?
Ariko si Tomasi kwatsinda umusifuzi kwatsinda umukinnyi bose tuba twabahaye amabwiriza y'uko bigenda
bakirwariza
kugira ngo icyo tuba tugambiriye ni icya mbere ni uko tubereka ko abahungu n'abakobwa nubwo bafite ubushobozi bushobora kuba bugiye gutandukana wenda mu mbaraga mu buryo bw'imiterere y'imbere y'uko baremwe ariko bashobora gufatanya bagera ku musaruro. Ariko icya kabiri ni ugutangira kubatoza bakiri bato kumenya kwemera ikosiyo warikoze ukarisabira n'imbabazi. Icya kabiri kumenya kwikemura amakimbirane mutajya gushaka umuhuza. Ayo rero tubikora binyuze muri iyo mikino. Urumva rero abana bo babatuba urubyiruko ruzi ko ruzahabwa igikombe bari mu marushanwa n'ishyaka ryose ariko bakamenya gukina amarushanwa akarangira nta busifuzi, urumva ko wabizemo ibintu bikomeye cyane.
Ariko byibura ikipe imwe ibifite kapiteni.
Bafite ba kapiteni bafite. Icyo badafite ni umusifuzi. Umukino urangira nta musifuzi, amarushanwa ikipe yatsinze urubuga ngo amanota yo gutsinda ntabwo tuyabarira mu bitego gusa. Tuyabarira no mu makosa yakozwe ntibayemere kandi n'amakosa agaragara.
Yego, nuko komeza.
Ubwo nibwo byo dufasha urubyiruko rero. Mu by'ukuri twavuga ko urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside ariko rurimo rurwara n'ingaruka z'aya mateka ya jenoside mu by'ukuri. Kubera ko urabitekereza umwana wavutse hanyuma akisanga se yarakoze jenoside byonyine kuba agenda mu nzira yumva nubwo ntawabimubwira ariko mpamya ndashidikanya kwiwe mu mutima imbere iyo agenda yumva yibona ko amubona bamubona nk'aho ari umwana w'umwicaye.
N'umwana nawe wagiriwe umuryango wagiriwe n'aba agahora yibaza impamvu
agahora yibaza atari kose kuki ntagira data wacu singire masenge ntitugire basohokuru n'abana banyugukuru tutabafite harya byagenze rite. Urumva rero aba bana n'ingaruka bafite zikomeye kandi nta kundi nyine bagomba kubana nazo cyangwa ni ukuvuga ngo nyine bagomba kusakira. Ariko nanone tubafashe yo kuvuga ngo reka mwegurangwa n'aya mateka uriho kugenda n'ipfunwe nawe kwikorera ayo mateka ababyeyi bawe ngo ahore wumva nawe yakuremereye kandi utarabayemo, ahubwo ni iki twavanamo imbaraga mwe tumenye ko turi Abanyarwanda koko hanyuma twubake ejo hazaza havuga nk'aha purense ugiye kuzongera dufatanyije. Kubera ko neva igeni ntabwo ikwiye kuvugwa n'abarokotse jenoside gusa, neva igeni ikwiye kuvugwa n'abagize bari muri jenoside n'ababakomokaho kubera ko ntabwo uwitwa ari uvuga ngo ne kuzongera kwicwa ahubwo n'uwica n'uhagarika inkota akayishyira hafi rero niva igeni kwiye kuvugwa n'urubyiruko ruri kumwe rufatanyije nk'abanyarwanda ruvuga ngo ntibizongere
kandi ntibanibagirwa
ntibanibagirwe shuwa
kubera ko kwibagirwa bituma abantu tugaruka mu bibi twabayemo twakoze
cyane niyo mpamvu tubajyana gusura urwibutso rwa jenoside ngo bahigire amateka iyo tubavanyeyo dutumira inzego zifite aho zihuriye no kwibuka no kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo ariyo CNRG tugatumira komisiyo y'igihugu y'ubwiyunge bakaza kuba ibiganiro bikomeza kubakira kuri bya rindi bavuye gusura ku rwibutso ngo bamenye ngo ni gute twigira kuri aya mateka ni gute tutayibagirwa ni gute tuyubakiraho ahubwo twubake imbere noneho hazima tutazongera gusubira muri ibi
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Isanga turaganira n'umuyobozi wa Karsa umuryango wa Gikristo ugamije isanamitima ubwiyunge n'iterambere rusange Christophe Mbonyingabo ni muri uru rwego rwo gusana imitima kwiyunga no gutera imbere kuri telefone y'inkuko nababwiye mu kanya turi kumwe na Wandinze Wandinze we
Karame
ndagushimiye ko wihanganye wihanganye noneho igitekerezo cyawe cyangwa akabazo kawe
Ijwi rya Amerika ndabashimiye nitwa Wandinze Gabe ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze ikibazo mfite ni kimwe nshaka kubaza umutumirwa kandi nanamushimira ku bw'ibitekerezo byiza yagiye atugezaho ndetse no ku bw'uwo muryango muri rusange ahagarariye kandi bagenda bakora ibintu bifasha abanyarwanda nk'uko igihugu cyacu cyaciye mu bibazo bikomeye cyane bya jenoside yakorewe abatutsi kandi tukaba turi abantu bagize ibyago byo kuyoborwa n'abantu barafite politiki mbi nka Habyarimana Juvenal ndetse na Bakayibanda ibyo ni ibintu by'ukuri byagize ingaruka ku gihugu cyacu ariko ntitwanabura no gushimira politiki nziza ya Paul Kagame n'ahageje igihugu cyacu mu iterambere nihuse rero ikibazo mfite nshaka kubaza umutumirwa namubaza nti ese afashe iki cyane cyane kuri aba bana bavutse mu buryo ababyeyi babo bafashwe ku ngufu ndetse na ari aba babyeyi ari n'aba bana ese iyo base bamenyekanye baba bafashe iki mu kugira ngo babe babunga cyane ko iyo umuntu yavutse muri ubwo buryo kugira ngo ahuze cyane cyane ku ruhande rw'umubyeyi nka se aba ari ikibazo cy'ingorabahizi ikindi
wari wavuze kimwe
yego
okay ndakwa kwemereye ka kabiri
ikindi wenda ni igitekerezo ntabwo ari ikibazo nifuza ko wenda uko imyaka igenda ishira turi kwibuka ku nshuro ya 2024 inshuro zigenda ziba nyinshi kandi bifite ishingiro ko twibuka kandi ntabwo duteze no kuzarekera kwibuka kuko ni iby'agaciro cyane ahubwo nkaba natanga igitekerezo umubare wa za sinema zikinwa kuri iki kibazo cy'u Rwanda rwagize cya jenoside yakorewe abatutsi ziracyari nke cyane azagerageza gukina nyinshi kuko nk'abana bazavuka nko muri za 2050 cyangwa na 2060 cyangwa nyuma yaho bashobora kutabisobanukirwa cyane ko wenda ushaka kuzasanga wenda n'ibimenyetso binahari bose bishobora kuba byarangiritse bitewe n'uko wenda twabona tekinoloji ihagije mu kuba twabikonseriza mu buryo bukwiriye murakoze ibiryamereka dukongerwa n'ibyiza mu tugeza
Ye urakoze nawe cyane Wandinze Niko se Mbonyingabo
Karame
Mbere yuko tugera kubana bavutse ku bantu ku buryo bw'abantu bafashwe ku ngufu ibi bintu byo kubungabunga memoire ni iki mu Kinyarwanda ni mbese ibintu bituma tutibagirwa bavuze sinema gusa nibyo byonyine se birahagije
Yego ntabwo bihagije nanjye nemera ko bidahagije ariko nibwira ko uburyo bwo kubika ayo mateka cyangwa izo memoire ari nabwo buryo turimo dutangira muri Karsa uburyo bukomeye bwiyongera ku nzibutso za jenoside zihari nubwo kudatakaza ubuhamya bw'aba bantu cyane cyane bagize uruhare muri jenoside kubera ko aba bantu bafite ibintu byinshi babitse ari ibyabo bwite n'urugendo rwabo kubera ko urabona ikibazo dufite mu Rwanda nuko muri genocide abantu batisha abanzi babo gusa ngo nuko yamwanga harimo nabantu bishe abavatimwe hari abantu bishe abagore ba hari abantu bishe baramubaho iyo umuntu avuye icyo nakwita ku buzima kagira ubumuntu mu byukuri ubwabyo kumva ibyo bakoze birenze none no kwivugira muri gacaca ugafata ubu buhamya ukabubika n'amashusho na video nabyo ni uburyo bwiza bwo kwikiriza za memoire ariko ukabyongeraho noneho rero n'abarokotse genocide n'urugendo rwo gukiza kubera ko nabyo ni ingenzi ko mu myaka izaza twaba dufite igice kigaragaza uko abanyarwanda bashoboye gusohoka muri ayo mateka bakabana mu bwiyunge no gukira ibikomere n'isanamitima tukabona byo tufite aho twabibitse kubera ko nayo n'andi mateka ibyo rero byabikwa mu buryo butandukanye hari abikorera kubikora muri sinema hari abikora muri documentaire ubwo nazo n'ubundi buryo bwa sinema ariko bw'uburyo bw'imbarankuru nyayo ariko n'ubundi bwose bwashoboka kugira ngo tutazabitakaza kubera ko hari n'ahandi ku isi bafite ibibazo n'uyu munsi bihari bashobora kuzaza kwifuza kwiga ngo nigute abanyarwanda bongeye gushobora kubana koko nyuma y'aya mateka
harimo no kwandika ibitabo n'ibindi
no cyane rwose kwandika ibitabo n'ibindi bituma ibyo bidatakara kandi ibyo n'ibitabo gusa by'uko umuntu yanditse kubera ko yaje ari umunyamahanga kumva ibintu ahubwo bikaba n'ibitabo byandikwa natwe nk'abanyarwanda ku buryo umuntu avuga ibye kuko yamaze gukira bivuga noneho akingutse abohotse yakeye ku mutima akaba yashyiramo ibintu kuko byafasha n'ibinyejana bizaza
ye none rero tujye kubana bavutse kubafashwe ku ngufu byo mu byitwaramo mutabari abana mubafasha gute
yego ni koko wandinze rakoze cyane kuba iki kibazo turabafite kuko iyo ukora n'abarokotse genocide harimo abadamu bafashe ngufu hari abana bafite icyambere nahera kucyo yarangirijeho maze abo tumaze guhura nabo nabo dufasha icyo nabonye nuko biragora kumenya se w'umwana kubera ko kubera impamvu nyinshi ariko icya kabiri n'ababazi biragora ko babavuga kubera ko ntabwo ari ikintu cyiza cyo kwibuka ku buryo wakumva ufite ubutwari n'imbaraga zo kuvuga uwo muntu rwose cyane ko badahari hari abatazi yaherereye n'ubwo wenda muzi n'izindi mpamvu ntabwo rero turagira uretse inshuro imwe hamwe twabonye gusa mu Bugesera umwe niwe wari uzi ise hanyuma twagerageje kubafasha kugira ngo byibure uyu mwana amenye ayo makuru n'ayo mateka ye noneho nibinakunda ise tumuzane muri gahunda yacu tuzabe ko araho bashobora guhura akamumenya kuko uyu mwana afite ubwo burenganzira n'ubwo yavutse muri ubwo buryo
byatanze iki barageze aho barumvikana barabana kubana ntabwo ari kuvuga kuba mu nzu imwe mu rugo rumwe ahubwo mbese tubwire uko byarangiye
ya uko byarangiye cyambere umwana yerena umubyeyi yerena yaramutwaye yaramuvanye mu Rwanda yamujyanye muri Tanzania cyangwa imbere ko amaze guca muri gahunda yacu agiye kumuvana muri Tanzania yaramugarura icya kabiri noneho haba rero kugerageza gufasha uwo mwana kureba ko yahashize n'imyaka itari mike kugeza ufasha uwo mwana ko yamenya ayo makuru kubera ko abenshi bagiye bamenya amaze gukura mu by'ukuri ariko akamenya ko nasahari urumva rero byadusabye urugendo rwo gufasha nyina ngo ashobore kubyumva no kubyemera ko ashobora kubwira umwana amateka yose akamubwira na se hanyuma rero kuzana na se nabyo byari urundi rugendo rukomeye kubera ko urumva ubwabyo abantu bafashe ku ngufu muri za kategori za mbere kubera ko nibyo birenze mu by'ukuri no kwica gusa urumva birarenze ku buryo n'ubwo yari nyuze muri gacaca n'ibindi mpamya ko ntibashobora kuba atanakiriho uwo mugabo ariko bitari bimworoheye mu by'ukuri kugira ngo abyemerewe cyane cyane ko ari wese w'umwana niho hari ingorabahizi cyane cyane nicyo cyari kigoranye kukugira ku buryo rero ntanavuga ko twashoboye kugera ijana ku ijana aho koko bahura ngo abyemere ati ni ngeso ndakwemeye ntabwo twigeze tuhagira hanya ko na nyuma yaho makuru naje kumenya uko umugabo yaje kwitaba Imana rero byari ibintu byari bikomeye cyane ariko abo dufite muri iki gihe uko turafite cyane tubafasha ni mu burezi tugira na gahunda twita yo gufasha abana mu bijyanye n'uburezi abo rero twahuye na ba mama wabo barafashe ngo bakabyara abo bana turabafasha mu kubishyura amashuri n'ibindi bijyanye nabyo ariko tukanagira ni kubafasha mu kubaganiriza kubaganiza buri bihe muri huko ngo tukomeze kubafasha gukira nabo ubwabo no kwakira no kwemera abo baribo no kumva nabo biyakiri nk'abanyarwanda. Ku buryo rero hari n'umwe dufite twashoboye twemereye ko amaze gutera intambwe, hari muri bya bindi twavuga byo kubika memoire, hari filime twakoze documentaire ijyanye n'ibyo dukora, ariko harimo n'ubwo buhamya butandukanye iri mu Cyongereza, ukoze mu Kinyarwanda ariko harimo byanditse mu Cyongereza hasi, dufite n'ubumva n'Ikinyarwanda nyine yuzuye. Naho harimo umwana umwe muri abo uvuga atanga nawe ubuhamya bwe bw'urugendo rwe n'uko yumva amerewe n'ibyo yifuza n'uko yifuza kubona ubuzima ejo hazaza. So nibwo rwego tugenda tubafashamo.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Christophe Mbonyingabo niwe mutumirwa turi kubirebana n'isanamitima, ubwiyunge n'iterambere muri rusange birajyana nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Inshuti z'Ijwi rya Amerika rero muzi yuko iki gihe ari cyo kwibuka ku nshuro ya 24, usibye ko kwibuka bihoraho. Kandi mbibutse ko uyu muryango Karsa Christophe Mbonyingabo ayobora mushobora kusanga ku rubuga rwa internet wazitatu@karsaministry mu ijambo rimwe, hanyuma rero nyine @.org mugashobora no kuba mwabafasha. Hariho aho mushobora kubona donate mugakandaho, hanyuma mukabona uko mushobora kubatera inkunga mu rwego rw'amafaranga. Hari Michel wigeze kubaza uko amafaranga Karsa iyabona kugira ngo igere ku bikorwa byayo, nk'uko Christophe amaze kubitubwira, birimo gufasha abana mu burezi, birimo gutanga inka y'ubwiyunge mu bantu bashaka kwiyunga koko. Ahubwo rero Christophe, tugaruke kuri inka y'ubwiyunge wayikomojeho, yego, ariko usibye inka y'ubwiyunge hari ubundi buryo mufasha abantu bari muri urwo rugendo rwo kwiyunga, hari ubundi buryo mubafasha bwo kwiteza imbere bakabona imirimo, mbese bigatuma, kuko nabyo yigeze kubikoraho, gukora bituma umuntu adatekereza ibibi, hari ubundi buryo?
Yego, murakoze. Uretse inka y'ubwiyunge mu bijyanye no gufasha abantu kwiteza imbere, hari ibindi navuga biri mu buryo bubiri cyangwa butatu dukora. Icya mbere nuko iyo twabonye uburyo twagiye tubikora dufasha n'abantu kubasanira amazu cyangwa kubakira batayafite, abarokotse jenoside, wenda usanga inzu imaze imyaka 20 yubatswe ukabona imaze gusazira hafi kuhirima, tukayifata tukayisana tukayubaka, cyangwa utayifite hari n'abafungurwa akava muri gereza ukabona kuko yaciye muri gahunda yaciye bugufi hari yahindutse, ariko ukabona umuryango we usanzwe uri hanze mu by'ukuri. Ibyo rero nabyo ni bimwe dukora mu bijyanye no kubafasha kuba bashobora kubona icumbi, ariko tukanongeramo n'abasigajwe inyuma n'amateka nabo turabafasha, kubera ko nabo ni igice gikomeye cy'abanyarwanda gikeneye kwinjira muri gahunda y'ubwiyunge n'isanamitima, nabo tubafashe muri uku kubona amacumbi. Cya kabiri, tugira ibindi amahugurwa dutanga abafasha gutekereza uburyo bakora imishinga ibabyarira inyungu. Tukanashobora ababitekereje twafashije bakagira umushinga muto batekereza, tukabafasha kubona inguzanyo ntoya bashobora guheraho bakora ngo biteze imbere. Ariko no muri ayo matsinda twita amatsinda y'ubwiyunge, hambayo bamaze kubona amahugurwa yandiye kubafasha mu bijyanye no gutekereza imishinga ibabyara inyungu, bakora nk'ibikorwa bitandukanye, hari abafite iby'ubuhinzi, hari abafite iby'ubworozi, byose bafatanyiriza hamwe, hari abateranya amafaranga kuko bahura rimwe cyangwa kabiri muri kwezi bagashyira amafaranga hamwe bakagura n'amatungo magufi nk'ihene cyangwa ingurube, ku buryo rero ubona nabyo ari ikindi gice kigenda kigira imbere. Ariko nanone akaba no gufashanya hagati yabo, kubera ko dufite nk'abakecuru benshi ubona bamaze kugera mu myaka y'abantu bamaze gukura, noneho muri rya tsinda rito rero ry'ubwiyunge kuko iyo ryamaze guhinduka nk'umuryango, n'abagenda bamufasha niba ari igihe cy'ihinga bakajya inama bakamufasha bakamuhingira umurima we, niba ari igihe cy'isarura ku buryo yumva ko yasubiye mu muryango mu by'ukuri.
Mu yandi magambo, noneho muri ubwo bwiyunge ndumva n'umuco wo gufatanya ku bantu tuvugiye bakuze nawo uri mugaruka
cyane rwose.
Ijwi ry'Amerika
yangirije cya mbere kinini kinakomeye hari ibintu twadufite mu Kinyarwanda bikomeye by'indangagaciro byo kubaha abakuru mu by'ukuri iyo turimo tuganira n'abadamu ndababwira nti niba ari ikintu twagushije rikomeye mu Rwanda ni ukwirukankana ababyeyi ku musozi irambaye ubusa ariko abona abana bangana n'ababyaye icyo ni ishyano rikomeye mu bintu nyine mu mateka byo kurwana nabyo rero nabyo ni ibintu tugarura by'umuco byo kugaruka ku ndangagaciro zo kumenya kubaha abakuru kumenya kubafasha no kubafasha kugira ngo koko bumve bashaje bagifite ka gaciro ko mu muryango
ahubwo mbere yuko duhe ijambo Peter utegereje kuri telefone utumye ngira amatsiko muri uku kwigisha abantu kwiyunga mujya mukomoza ku buryo nyine koko uburyo butomoye ko genocide ishobora kuba ifite n'imizi mu gutakaza umuco mu gutakaza indangagaciro mu gutakaza mbese ubunyarwanda kuko nkanjye nakuze mbona abantu bajya mu budehe bakajya hamwe bagahingira umuntu nyine umuntu ukuze bakamwitaho ntabwo umuntu ukuze yagiraga ikibazo ngo ni ukubera ko adafite abana cyangwa se abana bo babaturanye bakamuvomera bakamukuburira ibintu nk'ibyo mbese ibyo bintu byose nabyo mujya mubishyiramo imbaraga
cyane tubishyiramo imbaraga kuko nkunda kubwira abantu ko ubundi hari ibintu nk'ibyo byapfuye by'indangagaciro zacu nziza z'abanyarwanda nkunda kubwira ngo ubundi mu Rwanda nta pfubyi yahabaga
ntayo
kubera ko umwana yabaga ari umuryango n'udafite ba nyasenge na base babo bagafite abaturanyi bakuranye n'ababyeyi be bakabaramuzi ku buryo atari pfubyi hari byinshi twatakaza rero tugira isomo twita irangamimerere nyakuri irangamimerere nyakuri ririmo ibyo bice byose muvuze icya mbere tugaragaza imvo n'imvano y'umuntu niba ariko nabyita nicyo twita umuntu n'ubumuntu icyo ari cyo tukagaruka n'ibyo tuvuga kuri bya bindi twita amaraso ari yagize umuntu urabona mu Rwanda hari igihe bari bakubwira ngo uriya muntu ariko ngo ashobora kufite amaraso y'abatutsi ngo cyangwa y'abahutu tukavuga tutereka da ibyo zariba umuntu agira amaraso ya A na B n'ibindi kandi ushobora kuyahabwa n'umushinwa igihe warwaye ukeneye amaraso ubwabyo Thomas na ngo kuri iryo somo igitangaje hari abaryumva ikabakabuza uko nishe koko menye ko nishe bene wacu koko kubera ko ikinyoma bamubwiraga ko adafite ahuriye n'abatutsi ni uko ambwira ko n'amaraso n'ibindi bidahuye iyo tubiheraho tugaruka rero ku byo twita moko rero kuko ibi twita ubutu n'ubutwa n'ubututsi twagombye kuba dufite ururimi rw'igihutu n'ikigitutsi n'igitwa n'ibindi tudafite ariko tukabereka ko icyo twitamo ko mu Rwanda nyacyo abazigaba abasinga abacyaba bega n'ibindi tubihuriyeho twese ibyo barabizi ibyo ni uko barabizi cyane no kundusha no kuturusha ibyo rero niyo tukomeza twubake tuganire kuri bya twatakaje ko no mu kujya gusaba umugeni hasabaga umuryango kandi akaba udashobora kujya mu basinga ngo usabe mu basinga kubera ko wajyaga gusaba umuryango usaba undi muryango ibyo byose tubigarukaho kuko tuzi ko byari bifite imbaraga kandi koko byatakaye cyangwa gutakara kwabyo byakaje n'ubukana cyane muri jenoside kuko bavuga ko ntacyo tuguriyeho kuko bavuga ko n'imico naho dukomoka n'ibindi bitari byo tubigarukaho rero
yego ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nkunganiye gatoya ku byo rutangiye byo kuvuga by'amaraso nibyo abantu iyo bava bakagira batuye isi bafite amaraso ubwoko A B O na AB twese uko tungana naho ngaho turi nta mushinwa nta mututsi nta twese uko tungana turi muri ayo maraso nuko
noneho amaraso nibwo buzima
yeye ndagushimiye cyane noneho rero reka duhe ijambo Peter we
yego ndabumva
ufite akabazo cyangwa icyumviro
ufite ikibazo n'icyumviro
yego
banze gushimira umutumire mwatuzaniye haba nyuzwe n'ibishije kuduha kandi tukaba tugumanaye kurandurana ikintu cyitwa genocide kuko ni kibi mu muryango hanyuma akabazombaza ni kwe none nk'ubu abana bavuka ubu mugabo akaba bafise ababyeyi bakoze genocide kera nka sekuru wiwe cyangwa sekuru wiwe yosha yitirirwa icyo cyaha cyane uwategura inyigisho bakigisha n'abana hamwe bakura bazi yuko ari genocide yabaye ubwo bakabigisha nyine ibyo bintu bicose akugaruka kugira akabereka neza yuko umuntu ari umuntu amaze kwitwa umuntu ibyamoko bitaza kuba twa twarimo n'Imana gusa.
Ye urakoze Peter.
Naye murakoze
Christophe we
kame
wamwumvise
namwumvise Peter abaza se abana bavutse ku babyeyi iyo ndabana bavutse nyuma bakavuga ko babyeyi bakoze genocide nabo icyo cyacu nabareba iyo nicyo bazaga. Ntabwo ntabwo icyaha kibare kubera ko icyaha mu mategeko birazwi ku isi yose, icyaha ni gatozi, icyaha iyo umuntu yagikoze ari mu myaka yo guhanwa n'amategeko arahanwa kandi agahanwa ku giti cye ku buryo yaba umukomokaho yaba uwo bashakanye yaba umuvandimwe atarihanirwa. Hanyuma tukagaruka ku kindi cy'imibanire y'ukuri, cyane cyane navuga ko ndi Abanyafurika benshi twisangire kumwereka nigarukire mu Rwanda iwacu. Nuko iyo umubyeyi ku musozi bamubeshyeraga ko ari umurozi bakavugwa na 23 byarabonaga ko abana be babona abakobwa be babona abaza kubashaka kubera ko nyine bavuga bati uramenye n'ujya gushaka muri warugu. Rero ikiba gihari ni uko mu buryo bumwe cyangwa ubundi uyu mwana akeneye kwigishwa no gusobanurirwa kugira ngo atagwa muri uwo mutego w'uko nini cyaha cyase nubwo amategeko atitamufata ariko mu buryo bw'imibanire adakomeza kwikorera icyo gisenyi adakomeza kwikorera kwitirirwa cyangwa kwitwa umwana w'umwicanyi. Niyo mpamvu nyine tubigisha ahubwo abivandimwe amasomo asobanukirwe ko nubwo se yarikoze we adakwiye kwishushanya no kwisanisha na se ngo yumve ko ubwo nawe ariyo shusho yikoreye, ahubwo avuga ati njyewe noneho niki navana muri ko namaze gusobanukirwa kuri kw'amateka n'uwo ndiwe, niki nakora kugira ngo ahubwo haranire ubunyarwanda nyabwo, hanyuma ishusho ya data n'uwagerageza gushaka kuyimbonamo cyangwa nanjye ushyizwara nayo nikenye niyambure, ahubwo ntanga umusanzu nk'undi munyarwanda wo kubaka igihugu kizira ayo macakuri n'inzangano. Rero icyo namusubiza Peter.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Isanamitima, ubwiyunge, iterambere, umushyitsi Christophe Mbonyingabo, umuyobozi wa Karsa. Noneho rero ndabona tugiye kugera ku mwanzuro w'iki kiganiro kuko ibi bintu ni byinshi, ntabwo isaha imwe ntabwo yagije Christophe we tubyemeranyeho. Ntabwo ihagije. Buriya tuzongera tubishakira undi mwanya, ahubwo nk'uko nguko watubwiye yuko hari amatsinda y'ubwiyunge mu mirenge, dushobora no gushaka ikiganiro tukagiharira tuvuge itsinda rimwe rukumbi naryo rikaba intangarugero, nabyo dushobora kuzabigarukaho. Ahubwo reka nkwisabire uduhe umwanzuro w'iki kiganiro mu munota umwe dusigaranye.
Murakoze cyane Thomas. Reka mvuge ibintu bike. Icya mbere ni ukubashimira gutekereza gukora ikiganiro nk'iki mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi 94 cyane n'insanganyamategeko ngo twibuke twiyubaka, kandi kwiyubaka kujyana no gukomeza guhangana n'ingaruka z'aya mateka, cyane cyane ibikomere twatewe twakomeye muri aya mateka. Rero ntabwo dushobora kwiyubaka tukikoreye imitwaro y'intimba rero n'agahinda, ntitwashobora kwiyubaka tukikoreye ipfunwe n'isoni, tudashobora kuvugisha ukuri. Kwiyubaka nyako ni uko guhera ku kubanza guhangana n'aya mateka no kuyemera, hanyuma tukayisekira ntituyibagirwe, tukayubakiraho hanyuma tukubaka ejo hazaza hazima. Icya kabiri ni ugukomeza muri iki gihe ababuza ababo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, no kuvuga ngo imbaraga, ubutwari si ubwo gupfa duhagaze, si uko twemera ko icyatwinjiyemo, icyo mvuga cyatwinjiyemo buriya bumara bwakomotse ku byatubayeho, twe kubwemera ngo busigare budutegetse hanyuma tubeho tutabayeho. Ahubwo ni muri cyo tugira ubutwari bushobora guhangana n'izo ngaruka no gukira, hanyuma tubeho kuko tubayeho, dushobore gusiga umurage waba Imana izaduha kubyara nabo dufite, tutabaraze izo ntimba n'agahinda, ahubwo tubabwira ngo ubuzima burashoboka. Hanyuma icyanyuma ni ukubwira abakiri bato ko uru Rwanda n'urw'Abanyarwanda dukeneye gukomeza kubakira kuri aya mateka tutibagirwa, ariko nanone tudaheranwa nayo, ahubwo tureberwa ngo never again ibe never again.
Christophe Mboninga, Christophe Mboninga bonanje ndagushimiye cyane rwose inshuti zacu rero mukanya gato cyane namakuru murakarama.
Turashimiye Thomas Kamirindi mu kiganiro.